Ngiyakhumbula lezo nsuku zakudala, ukhethe ukumshiya ngoba ngangisalanga. Uyakhumbula uze uthi awusangithandi, ukhethe ukumshiya ngoba ngingenamandla. Uyakhumbula lezo nsuku zakudala, ukhethe ukumshiya ngoba ngangisalanga. Uyakhumbula uze uthi awusangithandi, ukhethe ukumshiya ngoba ngingenamandla. Ngithisusa mina kwibhayo, usuyibuyisa ngoba ngidrayiva imoto ebizayo. Ngithisusa mina kwibhayo, usuyibuyisa ngoba ngidrayiva imoto ebizayo. Sorry sisi, susa mina kwibhayo. 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 Sorry sisi, kodwa manje angisakudingi. Usakhumbula uzuthi flow man angisakufili. Usuthi kima ngikafoda ngitriti. Ungibuce ngisho incane imali ngisho igigi. Ubunganqeni ukungiwashisa ipenti. Ndaphelelwa bo 6 months endlini singa heavy. Ubungithethisa ngisho ngiphuze iplagi. Ukuthi ngihlaza wena kubangani bakho sindi. Uyakhumbula lezo nsuku zakudala, ukhethe ukumshiya ngoba ngangisalanga. Uyakhumbula uze uthi awusangithandi, ukhethe ukumshiya ngoba ngingenamandla. Uyakhumbula lezo nsuku zakudala, ukhethe ukumshiya ngoba ngangisalanga. Uyakhumbula uze uthi awusangithandi, ukhethe ukumshiya ngoba ngingenamandla. Ngithisusa mina kwibhayo, usuyibuyisa ngoba ngidrayiva imoto ebizayo. Ngithisusa mina kwibhayo, usuyibuyisa ngoba ngidrayiva imoto ebizayo. Sorry sisi, susa mina kwibhayo. 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 Ubungazi ukuthi sima sobhubha, sengithola umuntu omusha osale lapho sibhukula. Ubungazi ukuthi idili ngiyithola, ugade TV yakho nje namuhla uzongibona. Ayisakhali ziyatetem, kusisi mina ngisakuthandi ngiyakwetshela. Ngathola intombi mina ngale ngaphesheya, inhliziyo yami nawe kudala yakudedela. Ayisakhali ziyatetem, kusisi mina ngisakuthandi ngiyakwetshela. Ngathola intombi mina ngale ngaphesheya, inhliziyo yami nawe kudala yakudedela. Oh ah, we put a cell sisi sisi. Oh ah, where my man? Oh ah, we put a cell sisi sisi. Oh ah, where my man? Uyakhumbula lezo nsuku zakudala, ukhethe ukumshiya ngoba ngangisalanga. Uyakhumbula uze uthi awusangithandi, ukhethe ukumshiya ngoba ngingenamandla. Uyakhumbula lezo nsuku zakudala, ukhethe ukumshiya ngoba ngangisalanga. Uyakhumbula uze uthi awusangithandi, ukhethe ukumshiya ngoba ngingenamandla. Ngithisusa mina kwibhayo, usuyibuyisa ngoba ngidrayiva imoto ebizayo. Ngithisusa mina kwibhayo, usuyibuyisa ngoba ngidrayiva imoto ebizayo. Sorry sisi, susa mina kwibhayo. Sorry sisi, susa mina kwibhayo. Sorry sisi, susa mina kwibhayo. Sorry sisi, susa mina kwibhayo.